نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Kubesa mwayo kala bafubi ndi nabi ntumigi sallallahu alayhi wa sallam patsigula chiweluzo patsigula qiyama. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhuma agusimba kuti nabi sallallahu alayhi wa sallam adati muntu amene ata kale moya ndikana kwambili ndi ine. Komanso oyenera kulandira chiwombolo changa pa tsiku la chiweruzo adzakhala amene amachulukitsa kunditumizira durud pa dziko pano. Sayyiduna Abdullah bin Amr radiyallahu anhu awotcha chovala chake. Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhuma akunena kuti tsiku lina tidali limodzi ndi mtumiki sallallahu alayhi wa sallam pa ulendo. Ndidapita kukamuona iye nditavala chovala cha mtundu wa chikasu kapena kuti orange. Ndi haramu kwa mamuna kuvala chovala cha mtundu wa yellow komanso orange. Nabi sallallahu alayhi wa sallam adandifunsa, ichi nchiani wavalashi? Ndipo ndidazindikira kuti sadasangalatsidwe nako kuvala kwanga zovala za mtundu umenewo. Choncho pamene ndidafika ku nyumba ndidapeza moto ukuyaka, ndipo ndidaponya chovala changacho pa moto. Tsiku lotsatira pamene ndidapita kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam adandifunsa, chili kuti chovala chija? Pamene ndidamuuza zimene ndidachita nacho chovalacho adati, udayenera kumupatsa mmodzi mwa amayi akunyumba kwako, chifukwa azimayi amaloledwa kuvala zovala za mtundu umene uja. Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhuma adavutika mmaganizo kwambiri poona kuti Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adali okhumudwa. Choncho iye sadachedwa kupeza njira yothanirana ndi chovala chimene chidapangitsa kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam akhumudwe. Komanso sadaganizile zakupeza njira ina yogwiritsira ntchito chovalacho. Tikadakhala ngati ifeyo m'malo mwa iyeyo, bwenzi titakhala ndi maganizo owiringula, kapena tikadangochisunga chovalacho, kapena apo ayi tikadapeza njira ina yogwiritsira ntchito.